Okay. Nyababadilika, squeezy kume change. Was take balance, just keep a change. I remember where I started and where I came from. But squeezy kudanganye, chimujua file kunaenda. Diani by the way, flow lukwanga way. Tupaka kiondoka, jirani kutawala. Nasa wale faka waze utakatumaziwa fresh. Na vijana nao mala, we suffered fresh. Where are we now? Na utotoloji now. Shuka daddy na mami, sone tuanga tu baby. Na siyata pia my wife, wame turn into wife. Squeezy majirani, bia to hood me wife. Don't you get it, I don't ask me why. Denyoko so loose, snap and go too wireless. Opportunity kikuja, wanna take a chance. Then Buddha wanna lift one. Piamba come chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change, kume change, kume change. Piamba come chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change. Hapo Samantha kale, kabla demo ajoni kole. Tukua tunapendana, nile tisani ya wakale. Kila kitu wali appreciate, hata kani kulaka ugali. Chapati alikuwa na manga, siku nikalia naso. After kutichitika, ukua kasimatika. Ele mapezi ya 30, squeeze ni 50-50. Sometimes niki mkola, likuwa na ndanganyanga ati. But she was just lying, she wasn't in line. Singa mwa 4D, anyako too more modified. Na tena huwa napewa, try wonder if she'll borrow. Kunitanga ka boy, that I will never marry boy.
How pathetic.
No, nikipisha hodi kwangu, mulango nikafungiwa. Musonga kwa jirani, next door nafunguliwa. Na hayo ndio maisha na mjue kumebadilika. Kianza calm chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change, kume change, kume change. Kianza calm chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change. My money, my choice, car. Kunda huna boss, nikitaka nina blow to car boss. Namba demu wa shambezi hu boy. Ana pesa kwanza wale huwa wasi kwenye flow. Wakitoni tuko to be easy, my feelings kando. Nasima leo mtu atafili too busy. Mafiamba tu mifupa baka kwenye mofisi. Ama chungo siyafotwe katikati ya mofisi. Upendanga mademu wala kona bikibori. Si wala wana mbele wala nyuma na kibori. Kwanza wale huda ingete wakimoto mkabiyo ile kisani ya msebure. Okay, mnakuwa kata kukolekta kusuro siku mtani. Simamisha kawa ganga na pesa na somu na changa. Ikuwa mwana genge siku pika mkingete. Yamba calm chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change, kume change, kume change. Yamba calm chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change, kume change, kume change. Yamba calm chizo, ikawa so strange. So strange, na kumbe kume change. Kume change, kume change, kume change. Yamba calm chizo, ikawa so strange. Kume change. Kume. Jikume.